abagumyente gidiza bagamba ekiseera kituuse gavumenti esseewo obuwaze mu nkola yabona basome kisobozese okulinyisa ku muwendo ogw'abaana abagenda mu masomero. Kiyiridde minisita akola ku b'enyigiza yenti Museveni okulagira wabeerewo okunoonyereza okuzuula ekireetedde abaana abalenzi okubamalako ekyomusanvu okukendeera emyaka bwe gyenda giringana nti omwaka oguwedde newankubadde abawala abaatudde ekyomusanvu babadde 2 n'omusobyo kati zadde 38 gyokka. Akadisa abawandiisi w'ekibiina ekigatta abasomesa kibiina Filibert Baguma agamba nti abaana abalenzi basinze kuggwera mirimu egiv'ensimbi nga bakyali bato. Ateesa nti bonna basome ku mutendera gwa primary ne secondary alina kufuuka wa buwazaga newankubadde abadde nteekateeka nnungi akyasaanamu ekirungo ekyowakasa nga abazadde n'abaana batagenda ku masomero bakangavulwa.
Mu kifo kya universal primary education ne universal secondary education ne tutandika universal compulsory primary education ne secondary education tekijja kulaga nti bwe ziba ssaawa ez'okusoma teri mwana ali mu myaka egy'okubeera mu ssomero ayinza kubeerawo nga yetaaya anga buli omu alina okubeera mu ssomero ekyo kijja kutuyamba okugoberera abaana abalina emyaka y'okugenda mu ssomero kubanga bwe bakusanga era okugamba lwaki tuli mu ssomero.